My rock, my shield, my salvation. We'll get a motto alongside in both. Reporting live from Uganda.
Shika kono wangu baba. Milele, milele. Shika kono wangu baba. Milele, milele.
Pato mkono wange baba. Jehova, Jehova. Pato mkono wange baba. Jehova, Jehova.
Lord, I come in front of your eyes, and I thank you, Lord, for everything you've done. Nimezungu kanikita futa kama wewe baba. Nimetafuta kila mahali sijamuona mwingine kama wewe. Umenipa hadhi, umenipa furaha. Ninasema baba, umenipa furaha, nasema asante.
Baba we, nkunziza we, nizintera. Mumutima wange, nimpura ninkwenda, ninkwenda. Na yemusanga maso wange, deriwe. Pera mchizikiza, wota ligwe. Na baba lele wanga, magwa bagasude, bagasude, bagasude.
Shika mkono wangu baba. Milele, milele. Shika mkono wangu baba. Milele, milele.
Kwato mkono wange baba. Jehova, Jehova. Kwato mkono wange baba. Jehova, Jehova.
I've been searching, 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 and now I found you baba. Nimezunguka zunguka na nimekupata we baba. I've been searching, 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 and now I found you baba. Nimezunguka zunguka na nimekupata we baba.
Let your spirit just come and take over. Tell them I'm so pleased, Jehovah. Me enemies are shredded, never cross over the border. When problem a come, him a rescue me. Rescue me, rescue me. When problem a come, him a rescue me. Me, me, rescue me.
Never let me go. Never let me go.
Milele, milele.
Shika mkono wangu.